Ngitshele ex-yami ukuthi ngithele ivili liyajika. Hamba bayocutha phambili. Ngitshele ex-yami ukuthi ngithele ivili liyajika. Hamba bayocutha phambili. Isigqila sotha njenge debit order. Every month mali yam hambile. Wena wabona jukebox khaliswa ngiba. Masilalu yam flathela sijeka ngoba ngiyaba. Ivili liyajika. Hamba bayocutha phambili. Ngitshele ex yami ukuthi ngithele ivili liyajika. Hamba bayocutha phambili. Hamba
sweetie,
hamba
love
hamba
baby,
hamba hamba bayocutha phambili.
Dali
hamba sweetie,
hamba
love
hamba
baby,
hamba
hamba hamba bayocutha phambili.
Impilo yami tebelele, yabona manje mpumelele. Izitha zami zidangele.
Ngitshele ex yami ukuthi ngithele.
Impilo yami tebelele, yabona manje mpumelele. Izitha zami zidangele.
Ngitshele ex yami ukuthi ngithele. Ivili liyajika. Hamba bayocutha phambili.
Ngitshele ex yami ukuthi ngithele.
Ivili liyajika. Hamba bayocutha phambili.
Hamba
sweetie,
hamba
love
hamba
baby,
hamba
hamba bayocutha phambili.
Dali
hamba
sweetie,
hamba
love
hamba
baby,
hamba
hamba
bayocutha phambili.
Hamba
baby,
hamba
hamba bayocutha phambili.
Dali
hamba
sweetie,
hamba
love
hamba
baby,
hamba
hamba
hamba bayocutha phambili.
Impilo yami tebelele, yabona manje mpumelele. Izitha zami zidangele.